alina manyi wandirwanye nebyange byona. Singa walina sente wandiguze kaze sanyu nozinkwasa anze sajulanga. Ngana yadde wali tolina mu maso gange tewalaganga. Ne bweruba lugoye ku mubiri walweyambulanga n'olumbika neyanze mama wange. Bwe balimbuuza okwagala kyeki ndiragayo gwe mama. Bwe balimbuuza efaanana etya malayika nsonge mu kwera mama. Bambuuze ku lukuusi ndisanze mu gwe mama. Sipanze yakunsingiranga era seegomba nze kumusanganga. This is for you mama.
Laba ku feza, laba ku zaabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Mwambie laba ku feza, olabe ne zaabu, yone yandera.
Come say my sweet darling.
Jango olabe ku feza, ato olabe ku zaabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Jango olabe ku feza, ato olabe ku zaabu, mama wange.
Come say my sweet darling.
Laba ku feza, laba ku zaabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Mwambie laba ku feza, olabe ne zaabu, yone yandera.
Come say my sweet darling.
Jango olabe ku feza, ato olabe ku zaabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Jango olabe ku feza, mama wange.
Come say my sweet darling.
Mama
you got it.
Mama,
okay.
Come see my sweet darling.